We are meant to be together. Nakupenda na lo. Nisho gangin aga babe and the beta.
Daddy Beats.
The Daddy Beats and Fedra. Nisho gangin another one. The Daddy Beats. Pandi beat again and again and again.
I love you, Sani, na we muzuri sana.
Muzuri sana.
Gana kugana ni paka kusale vana.
Paka kusale vana.
Ukeza kuncha wa maiwe babana.
Ukacha wa yaya.
I love you, Sani, na we muzuri sana.
Muzuri sana.
I love you, Eli Sweeta, muzuri sana. Bangande vana nisingana iwe niye ansa. Nganu chenda isubiri rayo bahwikomba. Ne walo kinga halulu wati kingese.
Ne wangaloma wamanyana te wakanana. Bino sivya kama ate sivita wakama. E na huvi hamu moyo uli namba moja. Kwangu we ni namba moja.
I love you, Sani, na we muzuri sana.
Muzuri sana.
Gana kugana ni paka kusale vana.
Paka kusale vana.
Ukeza kuncha wa maiwe babana.
Ukacha wa yaya.
I love you, Sani, na we muzuri sana.
Muzuri sana. Oh my baby, too fine to be mine. You my size. Kwimenyele sanga nuchenda na manyana teba. Witegele za timoni sitiruwa. Ibanga uombele za iwe walaida. Bangeta ni bibiapa. Waluba hubarika. Ayaya. Baby, they don't kufunye muda geti te wechusa. Kutwala kukudeti ingie kwantasa. Hinde nivulumi humoyo. Inu njanja baby. They don't kufunye muda geti ye kwantasa. Oh yeah, yeah.
I love you, Sani, na wili muzuri sana. Gana kugana nipaka kusale vana. Ukeza kuncha wa maiwe babana.
Baby, they don't kufunye muda geti te wechusa. Kutwala kukudeti ingie kwantasa. Hindi nivulumi humoyo. Inu njanja baby. They don't kufunye muda geti ye kwantasa.
Muzuri sana. Mpaka kusale vana. Ukacha wa yaya.
NGMBY.
Muzuri sana.
Agape.